Nilipotoka nimehasa, nilipo hapa niko nafu. Ni nguvu zake aliye juu, ndiye amefanya niwe nafu. Nilipotoka niliosa, nilipo hapa niko nafu. Ni nguvu zake aliye juu, ndiye amefanya niwe nafu.
Pepo, toka. Pepo, toka. Pepo, toka. Pepo, toka.
Leo, ivumbu, tumekuja leo, ivumbu.
Macho kwenye cash, ya na place. Let's go, siyo tetes. Macho kwenye cash, ya na place. Okay, kanipa power. Hasina chanya ni power. Okay, changanya madawa. Usawa upate usawa. Pinda, pinduka, chimba, chimbua. Pinda, pinduka, chimba, chimbua. Siyo tetes, macho kwenye cash, ya na place. Let's go, siyo tetes. Macho kwenye cash, ya na place. Okay, kanipa power. Hasina chanya ni power. Okay, changanya madawa. Usawa upate usawa.
Leo,
ivumbu, tumekuja leo, ivumbu.
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 Mapepo ya chuki, sema tuwa ya ripuki. Nimenunua bunduki, jipitishe ni kushuti.
Kisera, 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 dansi kisera. Kiela, 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 dansi kihela. Kisera, 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 dansi kisera. Kiela, 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 dansi kihela.
Let's go!
Walipanga kunishusha, Mungu kanipandisha. Ndiyo maana na nenepa, ninacheza kipapapa. Walipanga kunishusha, Mungu kanipandisha. Ndiyo maana na nenepa, ninacheza kipapapa.
Moja moja na dondoshi, dondoshi, dondoshi. Moja moja na angushi, angushi, angushi. Moja moja na dondoshi, dondoshi, dondoshi. Moja moja na angushi, angushi.
Jack, Bandam Tata, Chichi Boy, DJ Y. Captain J, Bandam Tata, Chichi Boy, DJ Y. Snevas,